tsumane re ka o fela so dope na motseng ka o tseba na fatela mfuna wena wedwa ah feels like sugar cane water on my lips and I can't wait to put it all over your hips ain't into dating but I wanna have your kiss
no bungabaleka uthando luthenga kuwe intshaba zade sivume onondaba hayi uphe Talent ones are Kusela Dindi Bupe. Yes, it was an easy Bubu called me. Promising is to Namsaba Chonga Boo. Libala and Swamus and Bona Mabunaku. Then now I got my eyes on you.
Somewhere you want me. Been feeling you in Gombazani. Like summer rain pouring on my lips. And kissing you has always been a bliss. I know deep down you want me. Free running in Gombazani. Time for Sami.
Mina ngifuna wena phela baby mangibheka wena ngibona uthando angisa concentrate izinto ezifana nalezi nami zangijabulisa uthando lwami nginalo for wena nami liyangiphaphamisa wena mangikhulumise nyasimayila mangibheka ubuso ubuhle obungenza ngishawa amahloni baby ngizokupha umuzi okwamanje sihlalisane thina sibonisane isithando sami mina ngithanda wena sofa silahlana
ngifuna ukukhulisa isibongo sami ozalamba ngakuphosana nasebusuku mangakudenga fika ukujongasana Ukuringi ivari kuduma wena nguri nhloko sana Ukuringi ivari ngiqala ukubona ivende lihle kanje Hey ndaba denka wena njalo mangisemphandweni Since ngiphethe wena nami ngiyazizwa ngisemandleni Ex yam beka bora njengesandini
I heard somewhere you want me Been feeling you in Ntombazane Like summer rain pouring on my lips And kissing you has always been a bliss I know deep down you want me Running in Ntombazane It's time for Sami Funa wena I heard somewhere you want me Been feeling you in Ntombazane